Oh la 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 la.
That is my feeling. Fire, fire.
Sifa yangu upole, siniumize kisa nipo kimya. Sima mwenda pole, staki fujo mina yangu nyama. Kipi ntachofanya, mbele yako we unipe heshima. Alisha nisema mama, una madawa baba na vidawa. Kipi lichofanya, kilo kufanya wewe uninunie. Lipi kubwa hasa, lilo kufanya wewe unichukie. Donda la nifunda, tabibu wapi mia nitipie. Vipi nitapona, wangu gonjwa na niko mwenyewe. Mengi staki sema, peke yangu tu niwe mpole. Nishika yatima, baba wapi mama ni muone. Mengi staki sema, peke yangu tu niwe mpole. Nishika yatima, baba wapi mama ni muone. Acheka kuzuni, karoka na sonona. Benzi sabuni, katabili kakakona. Acheka kuzuni, karoka na sonona. Benzi sabuni, katabili kakakona. Yapo mengi alosemwa, nilika kimya sikuongea. Yapo yalo niuma, moyoni mwangu nilimezea. Nishika yatima, yangu bahati ishapotea. Yani simjui mama, na baba pia katangulia. Vipi ntajituma, vinono vitamu kukuletea. Ulokosa huruma, mabaya mengi wanifanyia. Ati bora niwe peke, nimechoka sindikiza wenzangu mi. Watu bora wanicheke, vipi nitamudwa ni yangu. Fukara tena mpweke, kwenye mapenzi soju haki yangu. Afya yangu teke teke, so hopefully hali yangu. Kipi lichofanya, kilo kufanya wewe uninunie. Kipi kubwa hasa, lilo kufanya wewe unichukie. Acheka kuzuni, karoka na sonona. Benzi sabuni, katabili kakakona. Acheka kuzuni, karoka na sonona. Benzi sabuni, katabili kakakona. La 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 la.
Boom. Whoa, 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 whoa.
Yeah, 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 yeah. Feeling record.